waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
inta badan Australiankii lagu karantiilayay Christmas Island xanuunka coronavirus awgiis ayaa dib ugu soo noqday guryahoodii, iyadoo kuwa ku xaniban markab dalxiis oo Japan ku xiran loo diyaarinayo in la soo daadgureeyo. Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in saraakiisha caafimaadku bilaabeen hadda inay fahmaan dilaaca cudurkan, sida uu ku bilowday iyo halka uu hadda ku wajahan yahay.
How does it feel to be home?
Very happy. Everybody is. Thanks so much.
Wariye ayaa weydiiyay dareenkaaga inaad gurigaagii ku soo noqoto ka waran. Aabe ayaa yiri, aad baan ugu faraxsanahay cid kastoo ka soo qayb qaadatayna aad baan ugu mahad celinayaa. Iyagoo ku faraxsan inay dhulkooda hooyo ku soo noqdaan, Australiankii laga soo daadgureeyay gobolka Hubei oo ahaa halka coronavirusku uu ka soo bilowday ayaa ka soo degay garoomada diyaaradaha ee dalkan Australia. Kadib markii laba asbuuc lagu karantiilayay jasiiradda Christmas Island, isagoo boorsooyinkiisa ku sugaya garoonka Sydney, Adayu Hung ayaa sheegay inay waxoogaa carqalad ku ahayd laakiin ay intaas ka sii xumaan kartay arrintu.
It was fine there. Like the Ozmat doctors, they were all like working really hard, getting everyone like
way fiicnayd. Dhakhaatiirta ayaa aad noogu shaqaynayay qof kasta inuu nadaafadda ilaaliyo, ugu dambayntiina qof walba uu ka badbaaday xanuunka, ayuu yiri. Meesha boorsooyinka lagu sugayana Nelson Ong ayaa caruurtiisa iyo xaaskiisa kula kulmay markii ugu horreysay muddo. Kelinnimo iyo walwal ayaan ku jiray labadii asbuuc ee lasoo dhaafay. Dad badan ayaa sida Craig weli qaraabo ka joogta gobolka Hubei.
We're a little worried about them. Things are getting worse, I think, so we'll just keep our fingers crossed it gets better.
Waan ka walaacsanahay, xaaladuna way ka sii daraysaa, waxaanu baryaynaa in ay soo hagaagto oo wax isbedelaan. Dhanka kalena, China in ka badan 10,000 oo qof ayaa isbitaalada laga sii daayay kadib markii ay ka soo kabsadeen xanuunka coronavirus. Cheng Xingbo waa bukaan hore oo hadda la sii daayay.
You must believe in yourselves and the doctors as well as the scientific treatment that they're giving you.
Waa inaanu dhakhaatiirta aamino, anaguna is aamino, iyo weliba saantiistayaasha ku daaweynaya waa inaad aamintid. Haddii xanuun kugu dhaco, si dhaqso ah ayaad uga biskoon kartaa, ayuu yiri. Annagoo dhan ayaana hawshan ku wada jirna, waa inaanu kalsooni yeelano oo hore u socono. Qaar ka mid ah saraakiisha ajaaniibta sida Pema Majudina oo ka tirsan African National Congress ayaa kalsooni ka muujisay sida China ay ula dagaalamayso caabuqan.
I'm very confident that they are going to resolve that because China, they work as a unit.
Aad ayaan ugu kalsoonahay inay xalinayaan caabuqan sababtoo ah Chinese-ku waxay u shaqeeyaan si midaysan. Markii dawladdu go'aan gaartana, qof kasta iyo shaqaalaha dadweynuhu way raacaan amarkaasi. Waana arrinta aan ku jeclahay China, ayay tiri. China ayaa ku soo warantay in ka badan 70,000 oo case, dadkaas ayaa waxaa ka mid ah 2,000 oo u dhimatay. Agaasimaha guud ee WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa sheegay in inkastoo tirakoobku sheegayo in kaysaska cusub ee caabuqu uu hoos u dhacay, balse ay weli jiraan sababo loo taxadaro. Wuxuu ku baaqay in 675 milyan oo dollar loogu deeqo taa kulaynta dalalka caabuqu saameeyey. Australiaanka saaran markabka dalxiiska ee Diamond Princess oo ku xiran xeebaha Japan ayaa la soo qaadi doonaa kadibna lagu karantiili doonaa muddo 2 asbuuca magaalada Darwin, iyadoo laga shakisan yahay in rakaabkaasi ay qabaan xanuunka coronavirus.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.